lankasti isku gorde dhig jar iyo ummadkan hakiidii ummad ilaahay abuuray qulmi caamal leh mas-uulin leh nabadoon malaag dhallinyaro leh la been abuurow oo badan la haka nagnagay madiyo dhigansadu waayeen haayi waayeen iyo hakayeen sideenna akhyaar misiloodiya maaha bilaamay tooba artiyaan ogolayna naftiya laylu gooye maaye anka dhagdo korno laakiin oo mid iyo ana unno la unno doorhan minkan hati iritinaa ku galnay haddii derbiga unno ha ku galaaneeda dhaawacana deere derbigana inay xagtinu i waldi deeraan la ku yaabo la unno doorhan wal horba dheegn sagaal isiyeed walanka doordaan magaajiinaa tohanuun toose facebook lecraw lan walhay doordile oo firfidi laha gooye lan taftir dad laha ka dhahridihan ani dhaxadhi shoobar isuku dambeeye lamalan military e xog dalka e ka dhimati dhacdo ilaahay sidii an hisaamnay ma erna walaan kuwaantow argo hayta wala adraadiyaas maga wiingu malaagu malaagna nebidaa ka baaga mee masiiba ma horka haw tandhiidi kurooga dheeri todoba bilood ya ka dhajara lan doordi ma leh markasi idaacadaa sirmohay wala duubohay wal idooridi dadku gaabano shan ee idiidiga leey kulihin dhowin ngaarku hayta markhaati kuetin tan giroonga lan la ere sagaalisiyeed gaaba malaag ka doorhadayan facebook walmay ka doorhadaw caada hoob la gooyi may la eraayaha arin lata gaab malaag la ka doorhadaya maxa ka galna lankaasa ilaa hata nabadgelii dara dad nololis may ku jeeliyaa dhimashoodis dadkaas militariga ah oqoontitiyo roogdo aradi asay saarati roogdo hatan wal kale lay dilo oqoonteyo arad asay insaarat lay wad arantii dhiidi weli ma ku qoomayoon dhibman aragna wal kale dilo fadohay waqtigii jabhadeyntina ma e hogaami kooxeedna ma e mayba ku codsadaana dowlad iyo ku dhisan wadan mas-uulinta koonfur galbeed wasaaradda amniga ciidamada oo booliska saraakiisha ku codsadaane nabadi sidiiaba may waa shimbir oo baashe lahayo oo nabadiyaga la qobday hoomar galanta lukudhi gee tuman ilaan sabuubas ama leh mar la maalda ka qobade yaa ku hemiyaas haddii dhibaatadan dareed dad ka dhimaday ilaa hatina dad kale ininlika dili la fadow lankan ku qobana dhib kan kuwiin idhimisha tii hata dhiiday lamadii lan ku badana dhiyaas markan way ku codsadaana mas-uuliyiinta koonfur galbeed dowladda inin lankan noo qobad iyo dowlad e iyo gacan dheer marka taasa inta shirkan unka kooyni dhibaata hahaayi waayni dheriga kuleelka may ku sheenay biyo marka hor gobow bijin gurmyo oobla kashida markan biyo wadaytiyaayan
way fadaane walaalkana shaqo badanta kursi badanyaa quban badanaa jirooga dhawaase weli fadaane aranteeda aynu isu kuwaantow dhib walaagi dhiifaday mise dadba qobado fadaan dilaan weynay diladhii dhaawacadhii dhibadhii sababteena ilaahay isu kuwaali waanu isu korjeyata weli fadaana inay dhib kalena inka dhiirna waana maaragna walaayo ana la kushilaaya waliyo'gna nagna hata kubaadhan inka nagna iyo fadaana horta insha allah welin sheegana lankan walaalkan e maneebini unanii la dhaladay wala isu sheegado wal jarma ah xoogi lanki lahay intii isu iska dayayaamay waa lanki malaagahay hilkahay tolka hilanahay insaadiya bilya boqoleed oo kasiya hilki ii wareey jeer wal hor laha araga adduunyi laha ka dheegina hata mee yoosayka malaag oo afartan jeer ay jiroon hanshaqeeya u galay todobaatan i siyeetin hati jaro jiroon hogaamiyahayo dhah fadhiya jiroon dhah fadhiya taas halku waantoo leenna way kale ka daraana dadkan oo walaaladan eh antin yaro oo dhinishay jarto oo birin kaske walaalyaalo walaalyaalo walaalnimina deegas tolnimina deegas muwaaqafnimina deegas shal jeedo iyo shal dareero walba min intaras ha ku tanaasulo un walaagi dhibba jiroon lan wadan oo galaadan meel uu ognum le aakhiri dhatun aakhiri leen baana mis jiroon lehadan un islan jiroonnam ku boo meelo kale fado wayanay dhah jiray saarantan la wadaane una wadaane khilaafkan dab dareerana todob bilood isiyad bilood sakmiido korna ay meelan jeed wala baabayska inta ku kooyan ma ogolaadan waan ma ogolaadan waan ha ku jeedna waan san tuugana tolkaana intii yar oo bir walan kastay dhinigaas ee walka si kore wal dareemo kore inay ku tanaasulan ku asadaan assalaamu alaykum wa billahi tawfiq
dadka oo dibid jiran musaddal roogan wala facebook gelilay hagalade lanka sidii sambo ha shagaysada langa baaga muunta ka wala fade hoba baaga muunta meelay fadiin hadin meelo kale leeli jeey baaga muunta leeli ku wala talo jiroon magaaga jiroon doorto on walyara ku deernay hadiya ba jidki la yaale jidteedi lagu guuray oo jidki si hoolaan ka foofeen wal guuray meelo kale li degay meeli ooda ka batay jiroonnimada baawad ka batay ilaahay maslaahay magafirinasi maysiin sheegay lanka aradan la sheene jiroon a sheegti facebooka ka sheenti jiroon dilan lan sheeni maayn jiroon walaanagoy baarbaari malan sheen hoob walan sheeni lagab an mugama aragna shaqsigo gorashadayo lama qof weejida ka dhimade ulaada ku tabe arada ku tabe lama qof bay dhoole ka dili ana kontan ishan sanijer jifoon oo habad iski ridaas isdilaas inkow lan masuul fadawna mooro oodada fadawna mooradiisa ooday oodma ka biyama ka tilalo lan hadda malaaga keegnagaday mise malaagu ana ira afkay goobadaw ma koyn ilaahay sheen baydhow malaaga leta baydhow malaaga yali malaaja roog hayaatu andho list la fiiriya hoob listiro cudur ula ara adleehan dhoolahaadaas baydhow jirroong malaaja roog an nabadoon ahmadi nabadoon la weelay malaagi ana liinda malaaji nabadoon shehaya roog malaag kale meel ha ogolaan hadda arag oo male toofiq ale nawaafji wale aan goradka ayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
gorodaana ma e ma urub dhalinyaro una ku hadalaana horta lan kun hadashi iyadan aan inkanaanagay laakiin horta malaag nin ah lanki us hortisba nimatilaaya nin roog hatan malaag nin ah ona hogaamiyahay oror biisheena weeritisa tilmaanay horta lan kun kanay gulli hoos walsheena fay hoos fo fayseena fari bikuli mooradiisu duugi aragay tan horta jiroonay geey kurta way roogay barna aakhir waa horta hoob ilaahay aan jeertis roogna hoob roogna lan horta hoob su waxa barada ogoonta sidii ayda bato la hanbarada oo walaalnimo oo walanka qobay la hanbarada oo tan lu goynimay oo nayta dhiga la hanbarada horta ogoon geeki jiroon lan kana afyo lan kun hatum weedad maan la koy maan ku fadhiin maan ku sugaan hatin lan safar ayna siis bi lan bu koy hobu sub koy guuri galan oo tuma guuran oo maan guuri si maan lan safar ahni kor degiyo lan dolal ay siis mun hooli hor jaraas ma yoolo dolal ay dolal hobu sayf binaan ka safar dheeray hoola hug an ka sayre jiroonay horta dalinyare ana un hadda dadkii wadanka an yaraaya ana ay ana anti unu nooyarna ma in sheegana anti unu noogin yoob ogsin aragayna laakiin walaan iska dhah weedo oo iska dhah dhafahay oo lan kun dollar ay weedineysan weligo natun an dareerahayaan may u faanu inta ku waanta waan u dhaafan ma qarifan ma fayle dulu ko furga beena ma in sheegay alsadaada badib ala malaaga fade ibid jirtu maragmo malaag walka weelay lan kula lahan garaaday malaaga ay taqo yoonin nawo dhiraay mise malaag hoola jeey gabo dadka dalaalahay si dalis liilay anay tahay haas bariise dadka doorbaay mi ihiinun ma nagadan marku may limbaanya hoob aad hatu wal suubida unugo kulli way yaalkay dal wal aan suubida leeyaan kulli ku dhawdeem ka dareeraan ugu taftilay hoob aad lan kun gutun nin goobada oo ururka dhalinyarada oo noqon metaan lan kaas malaa min inge lan dollar ee dollar siis mo doordaan lan kurtis hoogi yani hoog miidiyan wala lan sunu ge kurtima sunu maana dadko baadiye ka tifdo nika hadii uu suweelahay
lama horta umud badan aad digdo jirta digli marfle musagaalisa waana nagadaha niikoy me hoddadki digli marfleega hay banaanka jari hay oo wadanka koy niikoy me manin koy niikoy antinin koy ilaahin arga digli marfleegan arga daraad antilla muqofa sababtiisan ka dhamaatay military ah amba konfur galbeeda amba federaal ah uno maarnay min dilima mulshi gudaha iyo ilay baarnay warbiino uno saas hata kowaal in ibam ee lanka humaadi haato ololada dhuugsini lanka uu malka tabardii wal magorote oo afar qof shan qof oo haato ee soo hordhay bilin sheegay ayaa walaa in joogadu ardanka lahaa inaa tumuntumun ii shan shan gordo wayno hatina ma hanii dareerati kumid ah isim aragdan dhalaya antii daraadur kas kagaadas seedi iyo walaa isku dhow dhowey bang la hatugay bangna meel miseedas may otsadaan ee mudon hayn la man hayn sidan hayn unu lanko ilaa mool isku reebo go jiroon ma difi fiirdi ma artay ha adama ma aray laada gorto mu gorto artay jiroon lanko ilaa ma reebo kortay reed madan shaabi dawlad jig ma aha dadka oo qadiid dawladda ka jar iyo walaa idible maylan ko wal qobdo ko maylana muddo aan hayn la man hayn sidan hayn ariga aw kan wal haqaladi in wala usweedu kuwaanto federaal malka ogol konfur galbeedna ma ka ogol yini baybokol malka ogol xamar malka ogol gidin malka ogol isku seeday hoob lan ogol yi meel ka ogol yi sagali si digil marfa malaqaawa ka doorde un magaajeena la hagemi arni la hagemi diyaarado la hasaari la muqof maharan shilee saabay madiha taa magowala la qaaboya baldiido akhyaar leh ratoon haatay faylahaytay boorso sakeel ahan shilee saabay dhaw koy dadi dilaw la arimay un madanti ya fiirsadu ay ma in sheegana konfur galbe amaanka nibid giliidi ay adu booliska wasiirka amniga un konfur galbeed galalaasimun ogoliini mudon hayn lama hayn sidan hayn akhyaar lan diri isbedel afade isbedel ilaahay leey sheena kore konfur galbeed qablay ka koy korme isbedel lan kun hata ariki aw kan facebook allah ay doorad ila isbedel ma sheena korolen